VOA. Egi interneti fi bilbili torbala ma asitum godinoto wallagga sibade akwarri lafa jedutti nami wan heddun mi damujira motummani ummataf warqawwe kananno jiru kan walin wal marechu male rakko nagalle falit barbaru male jedan tanirati na kor malka warachi bilbila andu bisejira yadisani leflat
nanno sanam maga warana tike sedema warana mamakina motumma dani hitu warana tu warrabe ummata ke sedema ummati baye je kamajira nan barun sa chufamiya nan nagadan bay nagadan gadu rakina cinatu gudda tu giragete tefi soda gudda tu giragaka kan motumma ni turkis chuvera ni turkis tu ummati kaye demon dendenye dit wallagara baye il fadanma matin kuti gira motumma namma warana gedde farce kana akka ummatru kutofi ummatru kutanga ummati duwa gira mole arara buse kabana buse garto kutte bise worin ti zakka giran ko ne bigina gata ya kagalan goda andiru motumma ko warana ratte gedde bise kabana saram lamma sarana ko taga ti jimo fi ummati baye soda ti lafti de ha gabe rakana fi yuwara bi tokko bo yuwa kayu arara karana ma dai stay karawa kayu arara buse kabana buse taw banna baye ti ma daga rafu tirat ishangaru achi fi mo lakki no ni command post ni ndiru illa samne je yo lacho command post na majiru illo gadi da wanna sera tae intuma me wante amma ko ni ndiru fi tamma ko ni kurma ta darga to timo no na kali ti gara fi la to tilo do mu lakki lamma fa ni ta na redemma internet ni ndiru facebook ni ndiru ni jollo ni fakkenya baratto ni jiran illa amma baratto ni jiran karati ma ti tani ko na mani birni yarda ta ndiru rakko ha ma ti jiran karati de mani ma ti ani kubisa ni kabani karati ma tin bulir gufi kabu motumman kana da kai ilalu kabai da kai ilalu kabai yau kidade kun bor balara ko ama ke kagala motumman sun banni ilalu kaba kallasti kana rafti ummata dubisu kaba motumman ko harra motumman da biye musha motumman biye musha to kwakati ummata rakki sai ummata da rafti tara ango kabatto gira talo je ne haganta dar birra bare chulan dau ka bare dar be to motumman kawe da biye gutu yale rata e bare dar be matriya su da ne rojon le tarba turan bi da dan ya ta turani ke roke ne taraba turani garan gushu turai motumma min na buchu nan da wan kana bi ta kana motumma na kama motumma ki da biyo filalu ka ba filalu ka ba ummata kana ti tayi mu kan buchu ummata kana buchu bai ne umman ni wanya ta da umman ni garatti mana ban da umman ni amma kana le tu dan dararamu motumma ni ko isa ummata kana buchu ne mu kan buchu dun bar ummata bulkina ummata fi da mai yin bulki komandi posti kana kuma demokrasi sirri federal din ne sirri biya wakki tumma sirri Ethiopia hara jaru barban dai komandi posti kana nura kaje tere biya kana umman ni maga ta kabaci ba tere mata ta din ubi sai ta bade motumma ka baki le dan dauka
ገደለች አለ ገረ ለተወለጋ ከለወለጋ ረጅም አላዛዩ ፍሳታራ ሰውንሰ ነጋ መነጋለ ማቲን ያከቲ ተለሳ ጋፈቱ ንቀው ኔትወርክን እንጅሩ ድልብለና ድልብሉን እንደንዳው ወመት ጅሩሞ ኦፊሳቲ ፍሪቲ ጅራቹ እንደንድ ሰውንሰ ወራነ ሲፈጭ ወልከሰያ ከሰዱ ማጋላቱ ዲኮ ሽሪ አለበለ ዳዲያ ረክሳ ወራን ማጋላ ከሱ ጅሩ ጉትማን ጉቱ ዳዲያ ትገነለ ወሰነ ከሰያ ወመታ አካር ገሪ ፍሳታራ አጃርት ጃር ከለችን እንጂ እንግላት ይደበቃው ከደርቦ ያካል ለከሪን ሚላን ፉላን እንኳንጂሩ ይሮና ካና ይጅራት ቡለተረ ቡለሞ አባንካኛ ከትቡለታ ገበይ ለጋለ ለከተረ ይቆም ገብይተቱ ለገት ፍቃጀራ ማለት ይወት ለገት ይፈታ አርገምት ኩካሳን ዱታንቱ ከነካን ባርባረ ለወራለ አደብል ሲማረ ነው አተው ለለገሩ ካልኡማጅሩ ወራለ ተንታኔ ummatada ummatali ta laggaji ti kallo wallaga ke sirrin fi tayo de daran kanare warana addabul sunnaramo kanwi fi tawanti de mu matman jiru akanna ana mutman tiradi najo kalatti format walad gablatti fakkat koda rukutada koda ukasan format lanne gidani karosane kastitta ademan usula ga jare dan tani mare tani ila filame da wali bacci fago jari ta
ለከቲ ቃግን ቢራን ዱፊ አማካኒ ጅራቁ መጋላም ቦራዳ ቢልቢሊ ኢንተርኔታ ናኖ አምቦፊ ወለጋቲ ኮኔክሽን ኩንጭፋሜራ ኮኔክሽን ኩን ጭፋሞሳ ሀዋሰና ነው ሰናበቲ ሊጣፊ ዳራ ፈኪኛ ፈመበረቶኒ ጋር ዩኒቨርሲቲ አዳዳ ተምሳኒ በረተኒ ፍሳኒፊ ሀሊሳ ሳራክሳ ጅራ ሰበቢሳት ማቲ ከልጅኖ ዳርከተን ኮኔክሽኒፊ ቢልቢላን አዋንቲ ፍታ ከናፍ ወንቲ ኩኒስ ኦሶ ሰራቲን ጀዳ dabalataan immoo mootummaanii jarreen meeshaa hidhatanii bosona keessa galan sanarratti mootummaanii tarkaanfii irratti fudhannaa jedhamaa jira. Murtoon kun immoo sirriidha jechuun danda'u. Fakkeenyaaf amma yeroo isaan murtoo fudhatan kana hawaasa naannoo sanaa fi namoota warra meeshaa hidhatanii bosona keessa galan sanaa fi miidhaan irratti geggeeffamuu danda'a yookaan immoo waan gara biraa keessa galamuu hin danda'ama. Kanaaf osoo murtee ituu fudhatanii dura haasootiin yookaan mariitiin ahiikamuu jedha.
Kanan alatti godina Galle Wallaggaa naga'u keebbeedha. Garuu barumsaaf amma kanan jiru Amboo Yuunivarsiitiin neetworkiin konneekshiniin erga badee guyyaa 14 caaleera. Erga naa bilbilamee ture isaasittis maatii koo wajjin waliin argine ayyaanaaf wantoota barbaachisu illee birriina barbaachisaa wajjiniin haasa'uudhaaf illee carraan arganne. Kondishiniin achi jiru immoo baay'ee gaarii miti jedhama. Al tokko tokko jiraachuu isaaniin beeku. Maatii koo wajjin wal arguu hin dandeenye siin jechuu barbaadeen gara caaluu nagaa wal gaafachuuf iyyuu hin danda'amne. Kan akka kootti asirratti wanti hin jechuu barbaadu rakkoon iddoo jiraate itti jiraatu rakkoo jiraate garuu furuudhaaf kallattii seera qabeessaa haqa waateen malee akkasittiin gandummaa qoodanii jechuun godina tokkoof yookiin naannoo tokko qoodanii neetoorkii kennanii fi konneekshinii fayyadama. Naannoon kun immoo akkas goone sirreessinaarraa wanta naannoon sun yookiin godinni sun barbaadu mootummaan tarsimoota naan deemee dhugaa dubbatee kanarratti kana gochuu qabna kanarratti kana gochuu qabna jedhee waliin mari'atanii yoo deemu malee haala amma deemamaa jiru kun kanaan irratti dubbii dabaluudha malee furmaata taasisee yaaluun akka kun. Lammanuu qaama hidhatee jirudha. Akkasittiin deemutu hin taane neetoorkii balleessanii konneekshinii balleessanii tarkaanfii fudhachuu utuu hin taane wanti barbaachisaan akka nama tokkotti laaflaamiidhaan walii galame utuu mari'atamee taa'ame.
An maqaa koo ibsuu kanan hin barbaanne gaataa magaalaa Gimbiidha. Akkuma beekamu yeroo kana keessaayyuu gara dhiyaatti bilbilaa fi tajaajila interneetaa addaan kutamuunsaa beekamaadha. Mootummaanis sababii kanaaf ammoo waan ibsa kenne hin qabu. Uummanni daraaraa guddaa keessa jira. Uummata bakka biraa hojii wal arguu hin dandeenye. Barattoota mana barnootaa yuunivarsiitii adda addaa jiran illee wal quunnamuun baay'ee rakkisaadha. Namoonni abbaa fi haadha isaanii illee arguuf dubbisuudhaaf baay'ee rakkisaadha. Haalli achi jiru suni maaliif akka ta'e namaan garu karaa gama kooti baay'ee itti gadda balaaleef baldhata. Haa ta'u egaa tarkaanfii irratti kun nageenya waaraa fiduu hin danda'u. Tarkaanfii irratti fudhatamu kunis qaama kam irratti akka fudhatamu waan ibsa kennu iyyuu kanaaf iyyuu waan sirrii hin dheedha garaa kooti kana fudhatu. Mootummaan yoo dhuguma iyyuu mataa gaarii gattaa'ee sadarkaa waliigalteetti qaama kana wajjin waliigaltee uumuudha.
Haalli yeroo ammaa litti Oromiyaa keessa jiru haala fokkisaadha. Maaliif yoo jette yeroo ammaa litni Wallaggaa baasii tokko yookaan waggaa tokko guutuudhaaf humnati kan mootummaatiin bulaa akka inni jiru ifasiif gochuu barbaada.
Kana kan jiru raayyaa biyyaa yeroo uummata keessaa gabsan suri baay'ee isaanii haaluma keenya. Achi keessa immoo kan isaan hojii lolu immoo uummatuma keenya. Kanaafis inni lolu namoota uummata keenya waan ta'eedhaa fi biyyattiidhaaf bu'aa tokko hin qabu. Qaamni lamaan sun gara nageenyaatti kennu jedhee barbaachisaa malee qabsoon karaa meeshaadhaan godhamu kuni uummata nagaa lafa jiru uummata nagaa hojii hojjetu uummata nagaa oomisha isaa oomishee hojjetee oolee galu lafa buusu. Kuni qabsoota walabalee nageenya nuu kanaatii fi akkuma ta'e kanaa pirogiraamiin qabameeti karaa nagaadhaa fi pirogiraamiin dhufan qabamee akkasumas lallabame uummanni karaa nagaa deemuudhaaf barbaada.